Rastaman on woman. Wapendi kutuona tukinga na nyoyo za umia. Wana dada reception, wanijali wanakupa tu corruption. Wana dada reception, wanijali wanakupa tu corruption. Sema basi kitu gani? Oh ah, why why unachotaka sema?
Si vuole baba!